dofilaaciyo diriga damayniyo nafku taaga baari dofilaaciyo diriga damayniyo nafku taaga baari marka tura tura too nafatir saraysiyo kamaatir salaydiyo nafku taaga baari tura 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 bahatir sanaysiyo rahmatik salaydiyo nafku taaga baari wahadigu talaashiyo hadi qiraar ilaashaa wahadigu talaashiyo hadi qiraar ilaashaa nafku taaga baari hadigu talaashiyo hadi qiraar ilaashaa wahadigu talaashiyo hadi qiraar ilaashaa nafku taaga baari tabaysiyo taageera iyo hiir nafku taaga baari ruuxa tabaysiyo taageera iyo hiir nafku taaga baari marka talada seegto abaalaha aduunyada ikii toosilaayo nafku taaga baari talada seeku abaalaha aduunyada ikii toosilaayo nafku taaga baari wahadigu talaashiyo hadi qiraar ilaashaa wahadigu talaashiyo hadi qiraar ilaashaa nafku taaga baari hadigu talaashiyo hadi qiraar ilaashaa wahadigu talaashiyo hadi qiraar ilaashaa nafku taaga baari
¶¶